As you know,
somewhere, somebody, yeah, yeah.
As you know, on the man.
Let's have a cody. Nishalipa. Let's a kaki banda. Come, you Jesus. Toyota Vogi. Nimia Giza. Zam yangu kutamba. Kwa misifa. January, December. Now, Happy New Year. Now, Happy New Year. Now, Happy New Year. I say bye bye December. Now, Happy New Year. Now, Happy New Year. Now, Happy New Year. Oh, wow, 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 wow.
Happy New Year.
As you know,
as you know,
hello. Kwanza wote tuseme
amina.
Uzuri wote wazima na turuvuka umwaka
tumenipata.
Misamini kushirikina, Mungu yuko nami. Kafanikisha nivuke umwaka mingezi mata.
Sasa kitani na chesa, na dunda na nesa, na midundo na chesa, popote na peta. Fiti fiti, weka muziki. Semeki bidi bidi, wachino kiti. Mambo spidi bidi, sika matiki. Na muka uni maisha na msiki.
Leo